kabisa kwani ayoyo unidhamini wema wangu uonekani au sipo moyoni wangu nyumbani wana kujaga wageni nashindwa ni mombe nani weje nkisemwa darani inaniumaga 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 sana inaniumaga 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 sana nina sara sina ra baby unaleta masiara wani kwa mie madhara ae ae ayoyo ae ae ayoyo ae ae ayoyo wani umiza sana ae ae ayoyo ae ae ayoyo ae ae ayoyo wani umiza sana una huruma kwa jinsi navyo bambanya ideni na jituma we kumbe wanidanganya awe una huruma kwa jinsi navyo bambanya ideni na jituma we kumbe wanidanganya wahongo airono na viso na mana una pepo langono haundo na lana inaniumaga 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 sana inaniumaga sana inaniumaga sana inaniumaga inaniumaga sana nina sara sina ra baby unaleta masiara wani pa mie madhara ae ae ayoyo ae ae ayoyo ae ae ayoyo wani umiza sana ae ae ayoyo ae ae ayoyo ayoyo waniumiza sana shida shidani omwenza umene kandani shida shidani ona umezua zani shida shidani omwenza umene kandani shida shidani ona umezua zani oh haya maradhi ya moyo nayo nipa ayoyo oh haya maradhi ya moyo yamenizidi ayoyo oh haya maradhi ya moyo nayo nipa ayoyo oh haya maradhi ya moyo yamenizidi ayoyo Billy